Minia, now what is saying? In my Wakwaba, Eba Adventist World Radio Ghana, if it is so, any that's one name. Enen so bio ya hyehye dwumadie kama e de amao na sɛ de akoni asafo akoma ennyom sumia ma adwen ene breimu no kwasem frɛfrɛ wunua ne wadɔfo no mu nyina na mo mambetie bi
ene ikuada otumfo nyankrompon adom nti nenso de akye yɛn eme de papa pa sɛ ne so ma san ne wahyia bio Jumedia ya tudi asafu akuma noso ena enenso ya sain abai Daniel mwumano wa yesu yano enuwa na yechwa ni kakran enuwa kachre yense abofu wade nisa ka Daniel ene ukudi ya nise apirapire kesi bi apirapire beya enyame mkuu mimi dende kwa kudu ya
dini edi Rebecca Kofi
ena
osarebe mpa
ok omine dea disu yano ebro wa miye hunu apirapire kesi ekono Citrus memon paye.
Yene ja osro. Ano pay ihia uho a rechitre and a kasachre we yesu dimu. Amen.
Amen. Above what in sa kane wea. A pre pre bem bium na dena ne koso a dena nes in a hwine and an one Daniel as I could ye see biwa a pre pre kasibi.
Yo. Yeshadishena say nanonum. We can same be said. O mine for no mu free Babylon a quo. Ya sɛ sɛ ɔmo nko yɛ adwuma.
Mhm.
Afei ɔmo kɔ yɛ adwuma mo asa hyia sɔre tia.
Mhm.
So. Mhm. Ɛnu nti de yɛsua no sɛ aprapre kɛseɛ bi no.
Mhm.
Adehyia no ma yɛte aseɛ sɛ de nti ɔmo hyia sɔre tia no. Nipa ni sɔ no ɛyɛ honam fam. Nanso na yɛ honhom fam. Ɛhyehyɛ bi a ɔbonsam nam nipa bi so ɛkutie nyame nkrɔfoɔ.
Pui.
A ɔmo pɛ sɛ de nyame nkrɔfoɔ anaasɛ nyame pɛ sɛ ne ma yɛ no.
Ɛbɛbɛ
ɔmo benya kwan ayɛ.
Mm.
Okay, Kai, Daniel trade with Chemudu me now. Catch them, sir.
Mm-hmm.
Daniel, na if we die, what they were come at us, sir, obey Tiena atia, sir, obey bro, once we young couple animal. What two wants them, na men so wants him tina me by ye. Na persia him, I him mind, but upon my son, Kami, and that you know that barco. What ya say?
Persia,
aye. Says Abre Persia, and then
I am for no son cano,
aye.
I say, no daba.
There were they.
Mwane
eba no.
Sa mime shame de mwbo mpaye. Na unyankupo wa yi nubo fwase omfe mwane mreme no. Na mwonsuma kwa sankaye no.
Enu nti adishu yane se.
Mm-hmm.
Dani empaye bo mwono oda wakon kese ya da papa ne bwane intemne di chire no. Wakon kese ya da papa.
Eni bwane intem. Ok.
Wakon e koso wa hum.
Ok.
Efo unyankupo onkro foni se ita intem no.
Ok.
Inti ne nye. Hunemwe niswa
keke.
Ade nti na ye kwe nyami ye jumana afedye Samaria fone ebe si kwai. Wati ase. Enu nti na bon sam unhumuno ono ena wutaye chiri ema sa adye ene nkoso. Bra adani esha asye bon paye nwa pena hunhumfem akundi ebi esha asye osoro ni asa asintem. Sana adishwene eka.
Empaye bon esha.
Onse, yadishwene ni mwini na omeye huni se. Daniel hu se adepan ana se emra ye share ne dru enkom shade sua na yesu nyame se etwa se yechiche Jerusalem foforo na emu no ye wo yesu kristo na konkon mra no hu dwura na ye de ba se de adusua edidi sonde man te se de be ye betimi ate ase de na ye kosu na bonsam mpese san hyehye na nyame aye no
ebebe okay
enu nti na de nyame aka se Ahene no wɔ so saa pɛn Persia hene no. Ɛma kwan mu nkɔchichi Jerusalem. Na saa bonsam ya nsoso. Ɛnam kwan bebree so akɔwura ɔhene na dwene mu mpɛsɛ. Ɔbɛma kwan ama dwumedie na ayɛ dɛm. Abaso nti wo ka desua no sɛ ɛnam santimpae ɔbɔɛ no. Abɔfoɔ no de ba no. Saa hene no ɛsan kan na sɛ saa bonsam no.
Saa Satan tumi di no.
Saa nanso akodie ne nyinaa mu no. Yesu Kristo desua no Daniel ka ho asɛm wɔ Daniel Then I just say, I can call some Mike and Wankasa.
Okay.
A Babbe Bois, a buff for Gilbert. Emma, what's me, Debbie? Eddie, Imuayan, Educoy, said the Nancy City.
A Samu, a Toda, near Cosuan, her Belgian, who I won't just say that. Nifri he, Nifri he. When him saw the uncle, we were comching, we were born pire, we dear can say, I come with the horn, so qua. Na quine was see. A beer, na Persia, whom be. ebia Satan ho ebia na pidepire bia kodie bi koso wo hu ne nanso nyankrompo yi ne ho adi kire Daniel no ma na oma no ne haw ne hum waye no pese me ka kire se nyame na owa na fa no wo nso owa fa emfa ho ne se ne apire no kro bia nkunim die ebe owa fa rade mo osa wai no no mo na nkunim die nya odia ewo Jesus Christ die mo amen
amen
for mo kwaba ba simyo ma adwen djuma die su simyo ma adwen kirese simyo so ene eda bibia yetimi fa adwen pa ye da simyo so e ma ye ho adudru yen yetimi adudru kwa e befa so a ye behwe ye fie kwa e befa so a ye djuma ye e bekoso mo kwaba medin any patience asante menya ma bedwa fo atena se ene yenkomo twetwe no gidi se because as me said o ho ansi aye fa na onsem onso so ebe ye de pa mama first na mensa e wa ha mama mo akwa ba
enua
boko de
o nyakopa
de ade ase e wa ye ma misilia ana ne ochire enso abeka ye nsa ma sisi se o ho ye de
mama
ya me ase auntie mine ademu nkum enso so e wa ha auntie mine e fie boko de
yankopa do
e de ade ase ene mo ho aye fepa ye
ase
nyame esesimu esesimu ma wakwa ba so gokwan so ene ye bekasa afa efie tutuye broni meka ne se home management ye kasa entutuye a mama sisi ye be kira se se
entutuye na se ka wo hwe abrofu mu dia beka se management
sa
management ana tutu ye na na eye ne a e fa abusua ne nyina se wo ho na mo anye entutu ye a obehu se na abusua ne nyina pansam na aye basa na obia le ope bia na odipa na mbo se mo tutu ne ma ye dia emma abusua no bibibia mo ye bia esiye do bia ba ho a nani gye do hu se abusue die a binya kamen so me die tsa
tsena mu bi
ana de bia no nka me fie ha
that's it that's it na ye nua be ma bi rp davidas o de entutu ye ana fi entutu ye etutu tade e na o de entrichimu ba se ensio a etugu tade mu ensio no ye dibi eye enyinam kanea ye dibi egugu ye no baye ahodo so emoa ewo ho a otimi enye bi enom ene ne ma ekeka ho bebre na maybe sase sa ade a ye nua be madebdas e de efie ntutu ye etutu hu ino sai ene ebesi akirekire mu anti mina
Yehwe ye fie. Yehwe entutu ya ho ra ye ya. Yenim se fie no eda ho. Efie nipa wom. Ejapade ye enwom. Enema ho ro pi enwom. Na yetimi ye entutu ye ede nema gu akwa mu a. Etutu ye bibia se de sa. Ade bia e wo fie ho nom no so beba mfaso amayen. Enenti se ye maame. Ye ye ma. Na ye hwefie atotofie niamma yie no se etime ye ntotoye ne yie a ye mofra ene ye kunum a omo ye nipa ofie ho no eso beba mfaso amaye ye japade ahoro ewofie ho nyina nso eho beba mfaso amaye abusua no ene nipa atwa ye ho hia nso
da sipa na je so de fie no eye tade no e na wode nsuo na etogum no nsuso no egina ho ma ntotoye no ye mra efie ifie ya kadie ebi ene de ohi mama fosti
akandie
wo fie
das ifie ya kadie wo fie abema fie no entoto ye etimi adi mu pa eye esikasem endise ifie bia no abusua bia opese oye entoto ye ema fie no ema abusua no se beye ade asombie ene anika beba fie ho no eje se ye toto ye esikasem ye enu nti Sanka busua bia betumi a. Enka wo se acha busua miensa bia. Oye ne plans and budget ne ntotoye a obe niamma a wo se wo de gu akwan mu ofie. Bia busua miensa a edi yanimu yi. Niamma sei ena ye beye. Sika sei ena ye beyusu ne fie ha. Ekwan ye befa so a ye benya sika no enie. E bia memeye adwuma ma me wote dwem otono nyoma. Enti wo kwa dwom ba. Yehwe se yebenya kakra dia to na menso so bosome so a menso menya kakra na media ba ana se mpo munyi na mo ye bosome adwuma bosome ne so a yemfa wemra wemfa wemra na yenye ye prime emfa nto ho se bosome ense edi ani mu afi we mu no sika sei na ye twade ato ye fie yi mu a ye bedie di we bebo ya ho bra e wo fia fa ya didie mu ya nka ne aka ye nsue ka ne nkola na school sam ne nyama nyama ya duwe su ba ya fei we die ya de to ayen fa ya nsanka mprom to adie bi ba anasa adie ye mpofre mu adie bi ebe busuan mu awei e na ye de beye e ba sa nyama nyina akwato ti ofie ho nti sa wan prane ama usika sam e wo fie nu mu a ana busuan mu a Emma, when you mean you are a jugu, I dear won't funk car, won't you say you won't know? It's me, but Fremois, Brana, and can won't you say you with Miss Sissica?
Maybe I be still my dreams, Emma. Your petty friend impulse buying, pa. Impulse buying. You're planning the said day.
I got to saw better.
You're better. You're planning the said day. You're better. Now, I don't know, I am from so one. Since I did you a while, why, yes, she say you know, and so here. Why are you planning? I first said you'll be see a tall near my and near mobile be able to summon no more. Nancy so maybe be a boom.
And from so impulse buying the new quasi at the say your same for framework to talk to tunnel. No quasi me a bit by side the crony here. Nancy so some print print now with German, not at the crony home any fast will be crowd to our day cotto. Oh, no. Sister Edin Paboy by ye miko bi se bi na eye 120 cedis. Enso sister bi di bia ba ye dwuma mu ha. O se eye 50 cedis or 90 cedis. Enti no difference wo me to we na me fo se be boa. Na sika se se o de koto power.
O de koto power.
Na o de ba ba to mpaboa.
Mpaboa no so bi se.
Yes. Esan se mpaboa no enka wo budget and enka wo sese ya waye e wo fie no ho na nso de mika de obi sika na wa sese de ahye na nemu no e de akoto mpaboa no wa short fie ho enti ye ye de san nema no wrem a management no ya mfa nya adwuma wo
se ye planning na se de tie bia no esese ye di so
esese ye di so ye di so
aboaye ye planning no sese de be ya e betumi aboaye no
a che wo wa ko se ka me de bi kan wo ase wo ba ya wo plan na nyina wie no ka week bia na nka bia wo be kwadwom no ana wo koto bibi no wud mi se bia saa bre we mu niema se na mi hia enti wo kwa koto wa fa ho sika wo de kwa wenti mi nka se wo koto tomatoes ana wo koto eibanche e wo dwom wa kwa hia amango wo de akoto amango agya banche ne to wa ho enti se ye prane yi a tan bia be hu se sika ekita ye no e wo dwumadi
sa
ni yɛn fan san ho nkɔtɔ obetimi de ne sika odi kɔdi dwa no na ɔde akɔtɔ bibi fo na akɔ fira de na ɔde ɔde abetena fie wɛ de yɛn so obetu aka enti hyehyɛ yɛ de efie hyehyɛ yɛ nimu no efie no enyina so enyina so
wa plan ne mama mama sisi wa plan ne na abusua no bibi abebom ɛno no obeka sɛ ma plan ne no nkɔ ade ɛsɛ sɛ me yɛ saa de na na bibi abebom na akɔ hia sɛ o yisika enti waka obeka se wa plan ne de eni kwa se obua saa de yo na na
that's pa en se o we se na eto de bi asa ne wo ka no enti mi nya ne chinchinchi se maye senti men nye pronesi living within your means
sa living within your means
wa wunim ne wo and none as some of the year as she said. Messy Bibi, every bomb to free one, and so what I say. No, she and she said, no, I'm wise, Jenna. Sunday bear beer, bring a baby cacker.
No, you make us a bit me as squeezy.
Now,
dear, I baby.
Oh, dear,
I did my sister.
More year name, ye, ye, so dear, not an unsono. Send ye a bebwa or his scale of preference,
sir.
Send ye a bit, yes, sir.
Some come on, cheer way, mamma. At the pay ye, where they ye, dear ma. Me did ye say, ye bet was so that send ye, madam was send and so, mabba, amma, yon come on to cheer no, aye, come on, yammy adoma that send ye be sheer, or the four, and then so baby, ye dear come on, ye be see, on yammy adoma, ye be sheer, that send ye.
Say ya dear, jumedia kawa kuma mayenti wonka. Se wa simbise bi anai to mwabi so mayenya mayenti wonka. Freye besi number iso 050-156-1849. Misi subio 050-156-1849. Ube timinso atreye esiye email address iso. Aeye adventistworldradioghat@gmail.com. adventistworldradioghat@gmail.com. Bet me so a traba besi address iso. Adventist World Radio Ghana, Northern Ghana Union Mission of Adventists, P.O. Box KS17564, Edum Kumase, Ghana, West Africa. Mayentie ebrimu no kwasem.
Odofuo emwa kwaba ewo brimu no kwasem ejumadie eso. Onyankopon eyonyame a odoye nanani kuye ho pa. Ene dai onyankopon epese okasa kire me no mie no. Elunti odofuo a wutie me. Edon mu me pese wusi wutie ase na feme no ebo mpa ye. Awurade a wutie me adi nyina ye. Woma yaba wanim. Wo dan kwansem. Wasem ma enkwane asundwe. Kasa kire ye. Meye nte wone o Kristo Yesu die mu. Amen. Ebrahim we die me no ebesusu ho no. Ya tu ne din se. Yesene enkunendifo. Yesene enkunendifo. Ewiase mu yi no. Ohawo ne amanehunu bebre e na ye fa mu. Yewo asujafo e wo wiase yewo plisifo e wo ewiase yi mu. Na de omo ye nyina ne se ombebo ye ho ban amaye nya ahoto ene asundwie. Yankase ya brabo mu no. Yewo okun bi e wo ye mu a ye kon e wo yase tura yi mu. Elunti ene se wo asundwie a ochina wuni asundwie. Ene se wani mu eye seresere ya ochina nso na wani mu aye dan aye sum ni nyina ne se ye mu no bibi e koso a ye dwene ho aye ntiasie na mepese wo bie wo twere se ne mu yesene enkunendifo bie wo twere se ne mu ekọ romanfo ewoma no romanfo ewoma no yankenkan enchemu enwotwe enchemu aduasa enson no etimwotwe enchemu aduasa enson ose nanso yenim yenyina mu yenam de odoye no so no edi enkunim ebroso yenyina mu no yenam Yesu Kristo odoye no edi enkunim ebroso odofo a wutie me se meno ye de ho ema Yesu Kristo abrabo we ya aye oko abrabo we ya aye bipo bi a esi ye ni so no abrabo a eduba bi ye dwene ho aye ntiasie wase tuno yi mu no ye wonu mo bi e koso a eduba bi a wubisase a awurade adanti a we atome nanso bible edi adanse ese ye ohawo ye nyina mu no ye nam gidie so ye sene kunendifo menua odofo mepese ohunu se se Yesu Kristo eka wo ho a wo ye kunendifo abrabo e ye oko abrabo e ye ohawo abrabo e ye amanehunu nanso Yesu Kristo na wadi nkunim ewa senua so ho no sa Yesu Kristo no eka ye ho a me no ye beye enkunendifo enu ti kresem edi adanse e me yete ase pa ewo Yohane adisem etinso enchemudu nan o se na waka kire me se ye nu ne wona wo firi ahohia kase no mu na wa horo wo ntade ama no ahoa wo adwama no mogya no mu enu ti bible di adanse se ye ne ne wona wo firi Yesu Kristo mu na wa horo wo ntade e wo Yesu Kristo mogya mu enu ti me ne wo ohawo ne amane huna ye fa mu no Yesu Kristo nti bible se ene ye yankunendifo enu nti odofo wuti me se Yesu Kristo eka ye ho a me ne wo ye yankunendifo se Yesu Kristo eka ye ho a ye ye nhyira e wo yase tran mu ebia ene ohunu se abasantu aba ebia ene ohunu se ba bi eduru no enye ye wakwa nyina mu no it is impossible enye ye wo wase tran mu nanso me pese me kai wo ema ohunu se Yesu nti wo yankunendifo se kenkan Timoteo wuma etoso mienu etiba ko enchemu du mienu na ose eno alanti ena menhunu amane yi enso nanso mani enwu ho efri se minim oni ko a magye no madie na magye medi se obetumi ahwe de wode ahye mensa no eso enu ti paul eti yemfo se minim obi a mede me ho atono so minim obi a magi no adie na sa onipa no oy yesu kristo no a mede me ho atono so no me wogidie se obetumi aboa me ama yenkunendefo odofo a wotie me se wode ho ma yesu kristo a obe yenkunendefo ohaw ne amani hu na wofa mu no se wode ho ma yesu kristo a obe yenhyira enu ti bible se yesene enkunendefo hwan e na obe buufo hwan e na obe kwatia wo eye bonsam ana yesu kristo di bonsam so e wo mati wasempati na nchemu e baako no se yesu kristo adi bonsam so enkunem wasenu ya no so no yesu kristo adi enkunem enu ti odofo a wotie me se wode ho ma yesu kristo a wonso o yenkunendefo onyame enhyira wo onyame nka ho na onye okese wo kristo yesu di mu amen eye wo sofo andrews amwatin
Asofo ye dasi wono kwa sema wadi ya brain. Onia ya mreno ayebi eninti osi edisi hiya. Nansu mayente wonka. Freye in ewo 050-156-1849. So misi subio 050-156-1849. Ubeti miswa treye in email ababisi address iso. AdventistWorldRadioGH@gmail.com AdventistWorldRadioGH@gmail.com Anansu so bit miso atrabesi adresi iso Adventist World Radio Ghana Northern Ghana Union Mission of Adventists P.O. Box KS17564 Edum Kumase Ghana West Africa Nyami Israel P.Y. So wase wadajie na wetie yen Midinde ekwia asabia
AWR Ghana